abatuuze mu town council y'Ebukuya basomezza abakulembeze baabwe babeeko kye bakola ku kivundu ekiva mu kasasiro amaze emyezi egiri omwesatu nga tayoolebwa. Abatuuze bagamba nti kasasiro ajjudde mu town council eno ate nga kyennyamiza nti ye yabavunaanyizibwa bafaayo kusindika bakunganya musolo n'ebyokuyola kasasiro baabivaako olw'abatuuze ne bafaafagana ekivundu ekivuddeko n'ensowera okwetalira mu kitundu ekigenda okuvaako agalwadde agava ku bujama. Mukwanukula mbaka wa Bufuya Igabi Bukenya Kyabikola asabye abatuuze baveyo beekolemu omulimu ng'agamba nti waliwo emmotoka 50 eziyola kasasiro eziriyo naye nga kyennyamiza nti ate n'abatwala town council eno beesuliddeyo gwa Nagamba n'asaba Nampala wa gavumenti mu Kasanda abeeko kyakola okuzza embeera mu nteeko.